Jeff Master.
Mama ananinogea, noga penzi lake ananinogea.
One Music.
Mapenzi ya tanga, udi kadivusha vusha, toto la kimanga, sana ananikosha. Tena wero kusema vibaya, kama we malaya. Una leo watashikwa na wende ona. Umenishika maridhawa, wengi dawa. Sema wapi we twende. Tena penzi rangu kwa kosio kibwaya. Kamu harito kwaya mami. Hata ware tengene we ona. Umenishika maridhawa, wengi dawa. Sema wapi we twende. Ona penzi rangu ranoge ya noga. Mama raninogea, noga penzi lake raninogea. Kundi amebobea, penzi lake raninogea, noga. Laninogea, noga, raninogea. Kundi amebobea, ona penzi lake raninogea, noga. Mama raninogea, noga penzi lake raninogea. Kundi amebobea, penzi lake raninogea, noga. Laninogea, noga, laninogea. Kundi amebobe. Nasema asante, oh 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 oh, asante. Nasema asante kwa baba na mama yako. Tena ongera yake, ongera yake. Tena ongera yake kwa kungwi na somo wako. Mwalisa mkaidi, mkaidi ananipa ikibidi. Kibidi narichwa masata sata samaki wakupaka. Nadekezwa, 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 nadekezwa. No, 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 narichwa. Ona amejua kunifumbaza jamani. Minapenda vile aki sasambu, sasambu, sasambu. Chachandu, chachandu, chachandu. Uyu mtoto mtundu jamani. Tena penzi rangu so kibaya, kamwe haritokwaya mami. Wara sijari ngelewe ona. Umenishika maridhawa, weki dawa. Penzi lake raninogea, noga. Mama raninogea, noga. Penzi lake raninogea. Kundi amebobea. Penzi lake raninogea, noga. Laninogea, noga, laninogea. Kundi amebobea. Ona penzi lake raninogea, noga. Mama raninogea, noga. Penzi lake raninogea. Kundi amebobea. Penzi lake raninogea, noga. Laninogea, noga.